cheche. Cheza yo do but it tingiza topa mogoka inanyonesha leo nishuke na kamoja dunda lafu okota legeza kutatokwa situmezoza tangu enzi za ki cheza yo do but it tingiza topa mogoka inanyonesha leo nishuke na kamoja dunda lafu okota legeza kutatokwa situmezoza tangu enzi za ki watu washikane wawili wili witaleta mbili mbili lazima tawaka soni kipini maziki ziki stingonza ki dead so nacheza na kiwili wili nishatipa kibin moshi mejakwa watu washikane wawili wili witaleta mbili mbili lazima tawaka soni kipini maziki ziki stingonza ki dead so nacheza na kiwili wili nishatipa kibin moshi mejakwa watu